I wouldn't be the same without you, darling.
Chemical beats.
Affairs of the heart. Junior Mali, no. Short time beats already now. Happy African.
Nze mukwano gwo omubwati abaddewo okuva ddala mu kusooka nti bosisinkanye manyisi bangi naye bona tebigenze bulungi ngobewa bulungi newemalayo newekokota nobeemaliramu oyagala bulungi okiraga nnyo nti omanyi okwagala n'olwekyo mukisa okuddako bambi gumpe nsaba tuddeko mulavu nange nzijayo mu friend zone naawe nsobola kukwagala kuba mbaddewo nga mpimapima nga n'omusajja gw'ofuna nkusanyukirako nga ntula ng'omutima gw'obamenya ne basula
Your balancing. Besti, mukiso kudako unawe gumpe.